chineke ne chineke olu ebube nko na alu n'isi m odadimo ana m ekene jehova mụọ olu ebube nko na alu n'ime m ayi ana m ekene chineke olu ebube nko na alu n'isi m odadimo ana m ekene jehova mụọ olu ebube nko na alu n'ime m ekene chineke olu ebube nko na alu n'isi m odadimo ana m ekene jehova mụọ olu ebube nko na alu n'ime m ayi ana m ekene chineke olu ebube nko na alu n'isi m odadimo ana m ekene jehova mụọ olu ebube nko na alu n'ime m imere m ka ndị ndu n'ụwa ị na-ajụrụ m ndị ajọ mmụọ jehova itinyewo ike gị n'ime mụ ị na-enye m nri ụbọchị m egwo dadi ana m ekene chineke olu ebube nkọ na alụ n'isi m odadi mụ ana m ekene jehova mụọ olu ebube nkọ na alụ n'ime m ayi ana m ekene chineke olu ebube nkọ na alụ n'isi m odadi mụ ana m ekene jehova mụọ olu ebube nkọ na alụ n'ime m ka izuzu ọjọ ha naghachiri ha dadi ana m ekene chineke olu ebube nkọ na alụ n'isi m odadi mụ ana m ekene jehova mụọ olu ebube nkọ na alụ n'ime m ayi ana m ekene chineke olu ebube nkọ na alụ n'isi m odadi mụ ana m ekene jehova mụọ olu ebube nkọ na alụ n'ime m
maka ịhụnanya nke ịhụrụ mmadụ iji wee nwee ọnwụ n'obe enyere gị mmanya gbara ụka ekwukwara gị okwu okwu amara gị ube n'ebe ahụ abụkwara gị asọ n'iru nne lenu nwa gị nwa lenu nne gị ọgwụsiwo ọgwụsiwo akwọkwara n'elu obe eyi nne menu nwa gị nwa menu nne gị ọgwụsiwo ọgwụsiwo akwọkwara n'elu obe ọsị ndị ya ọgwụwo ọgwụsiwo akwọkwara n'elu obe eyi nne menu nwa gị nne nne gị ọgwụsiwo ọgwụsiwo akwọkwara n'elu obe ana m ekene chineke olu ebube nkọ na alụ n'isi m odadi mụ ana m ekene jehova mụọ olu ebube nkọ na alụ n'ime m ayi ana m ekene chineke olu ebube nkọ na alụ n'isi m odadi mụ ana m ekene jehova mụọ olu ebube nkọ na alụ n'ime m jehova itinyewo ike gị n'ime mụ
nenye muni ubojim ewo dadi
anamekene chineke nolwe bubenko nalunisi mo dadi mo anamekene jiova muo nolwe bubenko nalunimem ai anamekene chineke nolwe bubenko nalunisi mo dadi mo anamekene jiova muo nolwe bubenko nalunimem.
Kizuzo Johanna gachiri hadadi anamekene chineke
olwe bubenko nalunisi mo dadi mo anamekene jiova muo nolwe bubenko nalunimem ai anamekene chineke olwe bubenko nalunisi mo dadi mo anamekene jiova muo olwe bubenko nalunimem.
Ihurumu nanya otua maki hunanya kihurumu kijiwe hurumu maki hunanya kihurumadu kijiwe wongu nobe enyere gimanya baruka ebu barago pugu amara giube nevahu abu baraga soni Nwagi, nwa nene negi, ogusi wo ogusi wo.